ayoy, ananana. Sili machozi, gali bado napumua. Sikufuru Mungu, gali sauti unasikia. We umepanga milioni, yeye anapanga sifuri. We umepanga gorofa, yeye anapanga kibanda. Ulipanga ule nyama kesho, kesho nakula daga. Usikate tamaa, bado na muda. Shetani yako si kushindwa, bado na muda. Ayo, ayo. Mwezako kana la mochwali, ajitambui. Ajui nani anapita, nani anamwita, nani anaingia. Wewe unaona na unashuhudia, bado na muda. Ae, bado na muda. Mwaka unakatika, ulipanga ujenge korofu. Mwaka unakatika, ulipanga ununue verosa. Alhamdulillah, umeambulia basikeri. Akati mwenzako, kavuna kwenye mwaka ukilema. Suna pumua, angali mzima, bado na muda. Shetani alimjaribu Ayubu, kwa kumpaga majaribu. Alimpaka upele mulizima. Mke wa Ayubu akasema Ayubu wananuka. Ayubu alishinda mitihani, weje wewe bado na muda. Angamara,
you got time.
Usilalame, usitukane, zidi kupambana.
No.
Wanaona muda wako waje hata kugusa.
Kikosa leo sikufuru Mungu, the time is come.
Usilalame, usitukane, zidi kupambana. Mungu anaona muda wako waje hata kugusa.
Sema Mungu kakuonea, ewe mbeba zege. Nasema Mungu kapendelea,
katuna mikono, kakubariki una macho na masikio. Kuna mwingine asiki kabisa, kuna mwingine atembei kabisa. Heri kutembea, kuna mwingine ashiki kabisa. We unapata nguvu kushika mikono, bado na muda. Bado na muda.
Sauti kama unasikia, sikia timamu, sikia timamu. Na ufamu kama unatamua ninachozungumza, bado na muda.
Bado na muda. Mungu ametenda mengi juu yangu. Kuna muda niliachwa na baba na mama, hali mbaka na wife, na wife. Yeah, kunitupa.
Alininyanyua, akanitembeza, akanishika mkono, akanionesha mali sahihi na tabasamu.
Nina muda, angamara nawe.
Mwingine anaoa leo, kesho anaacha. Mwingine anaolewa leo, kesho anaacha. We umedumu kwenye ndoa furahi, bado na muda.
Siache kumumba ye, bado na muda.
We umeolewa jana, leo umepigwa. We umeoa jana, leo umesalitiwa. Usilalame,
bado na muda. In the name of Jesus, Jesus, blood on the moon. In the Lord of the mass, on the mass, blood on the moon. In the name of God, Messiah, blood on the moon. In the name of you, down you, down you, down you, down you, down on the room. You got time.
Usilalame, usitukane, zidi kupambana.
No,
no, muda wako waje hata kugusa.
Kikosa leo sikufuru Mungu, the time is come.
Usilalame, usitukane, zidi kupambana. Mungu anaona, muda wako waje hata kugusa.
Bado na muda, naimba sababu yake yeye. Bado na muda, bado na muda. This is my number one classic. This is message for you. Mwenyezi Mungu hajawahi kuumba, Mwenyezi Mungu hajawahi kuumbwa kushindwa. Mwenyezi Mungu muumba baraka, tabasamu, furaha kwenye kila maisha mwanadamu. Mwenyezi Mungu akupi mtihani usiomudu. Nyenyuka, kumbatia shida zako na mitihani yako, ikupe nguvu ya kupambana kimaisha. Still bado na muda.